kwibanira na Yesu ngwino nawe umusange akubere igisubizo niwe mahoro yanjye ama igishaka niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niwe mahoro yanjye ama igishaka niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora. Mvuga kubera ibyo yankoreye nzamubwira na wanze kugira ngo bamumenye niwe mahoro yanjye ama ibyo ashaka niunjyana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niwe mahoro yanjye ama ibyo ashaka niunjyana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora. Nimuze tumwitegure kuko vuba agiye kuza kugira ngo nagaruka tuzijyanire mu ijuru niwe mahoro yanjye ama ibyo ashaka niunjyana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niwe mahoro yanjye ama ibyo ashaka niunjyana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niunjyana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niunjyana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niunjyana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora.